Amazon
Buddha. Yeah. Oh, 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 oh. Baby, wala tuza kusia kaza kala da bala ana. Soza kushita kaza kala kutita yambala. So ai ai, shinga peze so wina inema kukonda konda. Breaking in your heart, so zonde mbola. So calm down,
calm down.
Usamvele zonena antuvela ine wamba.
Wamba.
Amabwela nizima vosa kawona tuvana. Fasa, ninga kuswele ntima because he me love. You look follow, you go. Viti goes follow. Wangandi we,
iwala iwe.
Iwala zoza kusia ine.
Iwala iwe.
Iwala zoza kutawa ine.
Kifuwa.
Iwe ndita ipianga. Iwe bichi mwemwe changa. Ntima wanga ose so uli. Iwala zoti ine ndiza sita. Iwala zoti ine ndiza pita. Ulend, ukasaka saka wina. Izo ndizo sateka ndipo soka ika. Zopeza wina sindiza kita. Jifuka juma ndi kwa nila. Ina wasindi mafila. Iweyo ndiyo maliza. So calm down,
calm down, calm down.
Usambele zonena antumbela ine wamba.
Wamba, wamba.
Ama bwela nizima. Fasa, sindinga kuswele tima because he me love. Ilu follow you go, tiju gozo fulo. Wanga ndiwe,
wala iwe.
Iwala zoza kusia ine.
Wala iwe.
Iwala zoza kutawa ine.
Kifuwa.
Iwe ndita ipianga. Iwe michi mwemwe janga. Ntima wanga ose so uli kwa iwe. Zoza kusia ine.
Iwala iwe.
Iwala zoza kutawa ine.
Kifuwa.
Iwe ndita ipianga. Iwe michi mwemwe changa. Ntima wanga ose so uli kwa iwe. Iwala zoza kusia ine. Iwala zoza kutawa ine. Iwe ndita ipianga. Iwe ndichimwe mwe changa. Ntima wanga ose so uli kwa iwe.